5 3 8 4 3 8 7 1 0 8 9 8 4 on Kyle.